Yo no mukazo mulungi nza singira balungi yo no kwenda byo mulungi gwe njagala kutwaleka njagala kutwaleka ofuke mama wabana njagala kutwale wange obo mukyala gwe nkuma mbeera omwami gw'ofumbira mubuli kadde nga nkwagala nkwagala nja kukwagala manyi naawe ojja kunjagala njagala kusanyuse buli kaseera kubanga oyagalika mbooba olina omukyalo omulungi ewaka n'ennyumba ennyuma ne bw'oba onyuse ku mulimu osambirira opapirira ogenda omulabeko shopping n'omukolera nakaswiti ako n'omutwalira buli kalungi ako kolabyeko kamwagaliza kuba mulungi kyalo omulungi ewaka n'ennyumba ekunyumira ne bw'oba onyuse bambi opapiriza oyanguwa otera ogenda omulabeko ne bw'abeera afumbye emmere ensulemu owoomerwa kuba bambi omwagala ne bw'aba alina ensobi eyo gy'akoze oyanguwa okumusonyiwa kuba bebi omwagala kyakola onyumirwa kuba bambi omwagala ne bw'oba olina ensobi gwe gy'okoze olumwetondera bambi ayanguwa okukusonyiwa okusonyiwa kuba kukwagala bw'otoyagala tebamusonyiwa ngenda kukusanyusa baby nage kakusanyuse